እቺ ወሊን ሰነጋጀር ኸይን ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጀካ ሶጀርተን ያዳ ፊያፋን ኦሮሞ ወጣታክ ጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማውራ ከአክሳቲ ሰዲት መጥባን ዲደም ለማዲ ደም ሸንሶዶ ሚተኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጀካ ሶጀርተን ላይዩ ጀልቀም ዊታት ፉልባኒ ዲደም ሰደተ በርኩም ለማዲ ደማ ከስጅር አንሶራ ላከት ወደርቀም ኦዱን ጀልቀምና ኦዱ ትጁበንትማ አቺዋና ፈደቻን
አተሞልታን አገፈቶ ተኬኛ ኦዱን ገድገለ ከናፍ ቀምኑ ኩኖ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወጋፉር እና ካድማማ ፕሬዝዳንት ኢትራን ኢማዋኤድ ላለባሱ ሳኒ ላልጅሴ ፈርሚ ቴሌቪዥዮን ቢዮ ለሰረት ከየቱር እና ትራምፕ ኢትሞርሚቱን ሳኒ ጆ ባይደን ለነ በረኩመ ለማፍዲክ ደማፍ ክብጠ ተቦሪ ገልገለ ፈልሚ ጀልቀ ባግጌሱ ቆጳ አጅረነት ዴቤ ከኤጅራ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ድል በተከለሳ ገባሰ ኤራ መርሰሪት ይረት መጣን ሰይነከ ኢፕሴት ከኒሮ ሄዱዋዮ ጂ ደልደለ ሳኒቲን ቦናን ትራምፕ ወጋ ፕሬዝዳንት ማብዱርጉማን በረኩመ ለማፍቁደ ጃፍ ወጋ ድራ ሁጂ ጀልቀባ በረኩመ ለማፍቁደ ቱርባኬስ ድላል ሻምባሰን ዶላር ኢበቱርባፍሸን ተመቁፋ ጋዝጣን ኩነ ከገባ ሰት ሰይና ድላለ ባሱ ከን ትራምፕ ከን ወጎተ ዲግደማ ገማገሜ ጅራ አኩመ ከናን አባን ቀበኛ ጉርጉርታማና አገርሲሰ ቴሌቪዥዮና ከስሜ ሳቱራኒፍ አማሞነ መሲያሳተ አን ትራምፕ ድላለ ባሱ ከን ደጠበኒፍ ሰበባን ዶላር ሚሊዮን ሄዱ ትለካም ዋን ከሳራን ይጀጫ ኩንስ ፕሬዝዳንት ማፉቱን ድርጎሚን ወጎተ ኩደሻን ትራንኬሳ ወጎተ ኩዳኒ ዲላራን ባፍኔ ጀረ ጋዜጣን ኩን ትራምፕ ፋላ ፕሬዝዳንቱ ተአሜሪካ ወጎተ ሸንተ መንደርበኒ ኢሚድላላ ባሱ ሳኒ ኢፍሱፍ ቶሌንጀ ኢንካናፋኒ አባተ ገሊብየ ኬሳን ቆራተማ ከጅራን ኢፍሰኒ አባተ ኩንሞ ነምኒ ዱንፋ ዋይ ዲላላ ኦፊ አከምቤት ሲፍኒን ኦርኩ ዋይ ገባሰ ሰናስ ጋፈተመኒ ትራምፕ ኩን ኦዱክ ጅባቲ ጀራን ስለነ ፕሬዝዳንቱ ማ ዩናይትድ ስቴትስ ቡዮን ሶዶሚ ጃቆፍ ተሃፌ እናጅሩ ከረት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አደ ሴራ መናሙርቲ ኦላና አከታአኒፍ ኤሚ ኮኒ ባረቲን ካድመምቱ ጎቹን ኤሱን ፈልሚካስ ሴጅራ ካድመማ ፕሬዝዳንቱ ማ ከፓርቲ ዲሞክራቶታ ከታን ጆ ባይደን ሰነተሮን ሪፐብሊካኖታ ስለነ ሰዳሳ ሰዲዱ ካድመምቱ ከን አከረጋስፍ ነፍ ኡመት ሰገሌ ከኑ ያደ ከኤሱ ከንጋፈተን ይወተው ያደ ሳኔ ከነሶ ወገኑን ሪፐብሊካኑ ታኢጆን ፍለተማር አፍሲሰን ቶርባን ከነ ሀደ ሴራ ከንታን ኤሚ ኮኒ ባረት ምርከኔ ፈሙሳኒፍ ኡገበኡም ሲታይታው ምሪጉቱ ከንመነሙርቲ ኦላና ኡቱን አጋሚንድሮ ወገኑ ተሰነተሮተ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ወለር ጉፍጅሩ ሪፐብሊካኑን ራሂዱን ባረት አከፈለተመን ሰገሌ አከከነሙ ከንፈደን ይወተው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሞ ዮባይን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማሰራሳ ሰዲ ፈልሚሲ ሳታ ኢሙርቴሱ ሚሴንሶኒ መናሙርቲ ኦላና ሰልገኑ ጉቱ ተውን በርባች ሳዳ ጀደን አባን ሙርቲ ፌደራላ ዩናይትድ ስቴትስ ቶኮ አፒ ቪዲዮ ቲክቶክ ጀደሙ ከቡልጂንስ ትራምፕ አከ ኡጉራሙ አጀጅ የሮዳፍ አብሰሰኒ ጅራን ካንስላ ኡጉርሱን ድልበታል ከኒ ቀበ ቀጀል ፈመደልደላ አሜሪካቲን ቡጂረ ኦለ ትሬፊ አንጋውተ ቡልጂንሳቲን ረጥፉ ለፈተመ ካምፓኒን ቻይናሱን ነገኛፍ ያዶል አከጀዱን ትሬ አባን ሴራሱንስ አቡካቶሌ ቲክቶክ ኢፍ ከንብልጂን ሰትራም ሃንገሮቢ ኡፍቱቲ ኢማከራራት አደንዘታሉፍ ኢማሳኔ ከኤሰን በለመከነኒው አቡካቶሌን ቲክቶክ የከላልጨ ከሬ ሳራት አፒ ከነ ኡጉሩን ምርገያደ ኦፊን ወለበ ኢፍሰቹ ከጫፍሱ ይወተው ካምፓኒቸራኒስ ሚጣ ጉዳጌ ሲሳጀደን ካምፓኒች ሙርቴ አባ ሴራሰን ሲመቹን ኢፍሰባሴን ኑቲ ደንታፍ ምርገሃዋ ዘከኛፍ ካንሁጀቶ ተከኛ ኤክስሱ ኢትፉፍ ነጀል ኤጅራ ከደጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰከንታፋን ኦሮሞቲ ከሬኖ ጌሶታ ካን ኢመምርገናማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ አንጋውን ናይጄሪያ ወይልዲሳ ሙስሊም አደርገገሰ ወሌ አረብሶ ቀቡ ወይልዲሰ ጀጁን ዱ አትምርቴሰን አከገጥይሰን ዋሚጀ ደበርሰ ኤጅራ ያያ ሻሪፍ አሚኑ ኩታ ካኑ ገመካባቴ ካንኡፈ ወይልዲሳ ሙዚቃ ወንጌላፍ ምሴንሰ ሱፊ ቲጃኒያ ተኡሳ ኮሚሽን ወለ ቡማ አመንቲ ካን አሜሪካ ቤክስሰ ኤጅራ ወይልዲሳን ኡምሪን ወጋዲ ደሚላማ አፒ ዋትስአፕ ጀረሙረት ገሬ ቲጃኒያ ከን ሙስሊም ብራዘርሁድ ኢብራሂም ኒያሴ ኬሳ ኢማማቶ ኮ አከማሌ ኡልቀበ ፋርሱዳን ነቢ መሐመድን ጫዝሴ ገለቴ ፈቴ ጀረጋባሲት ወለቡማ አመንቲ ካን ኮሚሽነ ምርገናማ አሜሪካሱን ኦጌሶኒ ዲማ ምርገናማ አዳ ካን ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀደነት ነሞን ሲያሳና አንኖሰና አከነጄ ፈሙፍ እርገጋ ፈተኒ ቢቶቴስ አፍሩቦድ ጀማኒት በየ መነማቲ ሻሪፍ አሚኑ ጉባን ኦጌሶኒ ኩና ከጀደነት Imi Sharif Aminu, Adem Samana Murtin, Kabamud Isun, Kanisania de Setau Ipsuran, Bakkanam Minar Genetin Amusa, Yakalal Chisajal Kabarata Bukato Argachu Abusa, Itedabalun Ipsanijran, Ayutokumamotu Motake Satoko Kantaanif, Dame Ada Peresitu Gabasa Adda Kantaan, Karima, Benore, Gamazani, Oji Arti Lalse, Wallin Terrati Ratamat and Susan, Adavidu Atimuramun, Sera Merganama Kansadar Kardunya Kasumas, Hera Nigeria Kanchasula Jeran. Ayunikun Murtin Sharif Aminu Ratimurame Akahakamo Kasumas, Angoni Nigeria, and Nani Oriyanon Efat, Nagenya Sakasumas, Adensa Sera Juru, Wabin Akajrat, Wamichadabar Saniru, Tumurarati Odu Sporti.
Jamie Verdi Golisati Kesabufat. James Madison, if Yori Talman, Samo, Doctor Kurbusanif, Shannon Tanere, Yatat. Dergum Kuba Mila Clabot English, Takale Ratti, Leicester City in Walmir Mercitatin, Jolle Manchester City, Itkarkabde, Itmakalte, Golishan, Itfate Geljit. Leicester City Durijavena Kanahanan in Behan, Tatule Amalidor Gumikuba Milahan Mamban and Cantanum. Man City Bokonan Dura Takan Satabat, Isuma Dakiga Freso Ragoli Alfateu, Bokonan Duba to Amuso Takat, Adojari Argu Jolen Leicester City, Jalum Memilika Ubaulera Huranetin, Golin Hadan. Golita katti dagiqa afreso ratti Man City galfattisuni Riyad Mahrez it kes gusef dagiqa saddetam afreso ralletti Nathan Ake tokkete dabalef akana mort tabhale ratti warri Man City defense ukana mo kubba goli diachuro wetin dur tabatufi lafin gudda ratargan togogorelle nedun ramu mullat warri sin abda tkhaka Sergio Aguero tifi Gabriel Jesus Fati mira armandura mili midametin tabachufun danden isuma torban duyu wanta batani fakkatan yunjena tab khale rat bokonnan dubat kubban hage guddan mili jolle Leicester City ramban Jamie Verdi Leicester City goli sadigal chu kofameti kubba jolle City namaka Rodri fa hadu mare kubba rabufat Man City war kubba goli rarow hori gudda tabafti amale Robin Diaz sabata Portugal clubi Benfica ra dollar million sadde tamad yatun betachu jirt drogom English Premier League katabarana khana egijal kabanam torballam khejiran West Ham Wolves afurid one mot Tottenham if Newcastle langan sojigan walkitte banjechu Les United, Sheffield United, Tokov du Wamut, Ardamo Aston Villa fi Fulham Fatabat, Liverpool if Arsenal Len Warra, Tabat Huesato, Maratoni Lenden Tabarana, Uncle Safur Jalkaban, Guyafur in Duba Jalkaban, Corona of Jalania Dunyan Duwal and Katula, Atletative Becamo, Dunya, one Raul and Fakatan, Atletota, Ethiopia, Fakenya Len, Warra, Dorgomugurba, Kanate, and Kesato, Dorgomitanisidria Dunya, French Open, Roban Indura Jalkaban, Tan, French, I Paris City Tijeran. Drugumi atleti ya dunia bebekamu ni trufan. Atleti ya Amerika bebekamtu ni Serena Williams. Atleti ya Amerika Karine Ahan. Tumjini natemot. Serena Williams tanwali ni drugumi ya kana gurdo didami afreso motecho. Rafael Nadal. Dominic Thiem fatile na waratabat khuetsa toku. At dunia nufufuyu vairesi koronati farkaw hinkabdu. Drugumi sporte tanale televizyon mirada awad.
Udunar afkam kanu.
Via fan Romano Nile Satif Metrobandi Rajaka Sujirtan Abbalanga da Federal Ethiopia Tif Abbalanga da Oromia Yaki Jecha Artist Achalu Nde Satif Tanet Hindufe Koranne Finde Janani Dum Turban Da Breda Dubatan Nam Kum Shani Tif Dib Turbaf Dib Demi Saddeti Nam Walid Tubuzun Hima Chujirani Jel Sahai Dam Ton Nwerke
Imma kan ilaal sun abbaala langee waligala federalaafi naanno oromiyaa wal ta'uun sanbata darbe ibsa kennaniin itti aanaan abbaala langee waligala federalaa obbo Fiqaadu Tsaggaa jiyootan darban qorannoo naanno oromiyaa keessatti taasifamaa turerratti abbaana langee waligala federalaa poolisiin federalaa abbaan alangee waligala naanno oromiyaafi poolisiin oromiyaa waloodhaan hojjechaa turuu ibsaniiru. Qorannoo gaggeeffameenis namoonni 5728 ta'an galmee 488 himanni irratti banameeraa jiran obbo Hussein Osman hogganaa waajjira abbaa alangee naannoo oromiyaatiin dhimma galmee himanni ittiin baname kana akkana jechuun ibsaniiru.
Namoonni 5728 qorannoo kanaan adda ba'anii akka himataman taasifamanii jiru kana keessa namni 2351 aangoo naannooti. Ango naano je nango manamurti wala ana thawudanda ango ana thawudanda enne kuni adabaye tingira baye ni yaki yokin shakamtoni adambani sadarkana no titala laman jeramun kuni kabinya dok sudan hannan ajechas ka maluma ratinti ye paten yokin sabab sabajidu tintain sadarkana ango ano naano taetin aske satama tama ye chuda kan kanar rahafi kuma sadif torba abbalanga federalatin akimato kantas femkun sabab sablami jidut yekum somame amantidan kawalitwe akasumas ambale biyolesa kanaka sida ararke satimanje esan namoni jata misati isakananka ima tamanira
akka ibsa walo wajra balenge waligala federalafi nanno oromiyatti balinni bakka yakki itdelagame ba inni namota qodirati fudatani qoranno gaggeefamaaturi akka aritiran hintajfamnef danqata irajdani obbosen ademsa hangayonata tren bakke wanta kotokotti galmen murti argatanistruechun ibsaniro
eddo abbalanga federalati policy federala walinin qoratinjira fakkenna bakka shawalita magala ambo nanno ofinfinne kodina dananna ofinfinne geisat kanwa wal qabe je kolen sasalpani oje tamanjiru enni kun lalame kamurta yesir agamati takka sadarkana notit namoni dibato ko sadde tammi torbataan taate makana wal qabate murtin kenna mejira galmele amma dibasati torbatami afar sadarkana notit lalama jira jinnu kana bayen isani sadarkana ratke satuyu imatamto ni mana murti titti diataniitin ragan dagame karaga ittisai raga jira sambira dabrame murti dafis kani qormata fi bulet jira kanaf ojin nanno kanatto ojeta majiro tokko ojigin do min nanno ojeta me oji wali ojeta me da ammas kun itumofu aga dimoni kun murti argatani bananalanga federalatif bananalanga nanno akkasumas qamni policy nanno tisai ka federala addanimbo aga dimmi kun murti sok argatot walde garon dirkama wantef wal gargarun dirkama wantef sani on lubbin kun idafe akamurti argatu barban
galme dibatokof kudafur abbalange wali gala federalatin kan himannisani banameyoto galme dibasadi fi torbatami aframmo abbalange nanno oromiyatin akka himanni baname kan ibsan itti anan abbalange wali gala federala obbu fiqadu zagga namonni jahatami sadi ammo addatti nanno hararitti akka himanni isanirratti baname ibsani rom
63 takestashoch bahareri birayi kulelayi mengist harat katama wonjele fetsumu sowoch nacho
himatam tot nijatami sadi bulchin sabotum mananno harari magala arit namote yakrawotanida isan addati kani matamani akuma bekam sidan lamadi gamejra labsi shururki summa kewata kudato kuturbatami ja ambawon kenye ratti sida dabalati chuda yakrawotamu gocha shururka godeka kanaf himatam tota jatami sadir ratti himasi banamejra
Gama Bratin Kamulin Yakarawata Mikesat Herman Nan Sani Tikate Torbekan Raegane Mirgawin Akagadilek Faman Obufkadun Ipsaniro Obufkadun Itidawaludan Shakam Torni Galmi Obu Joar Sirat Mohammedifi Iskandr Naggajalat Tijran Himani Irretti Baname Immitani Manamustitin Hordofa Majruis Ipsanijurum Adjecha Artista Jalu Hunde Sabor Hokar Nano Oromia Kisat Timudaten Lubun Namota Ibatokof Jatami Torbakan Darbeoto Namoni Ibasadiv Jatamni Ammo Mi Dankama Irret kakabun ibsamera kabeny bribiliona fuyolta us barbada irajechun abban alange wali gala federalafi nanno oromia ibsanirum gabas radio sagale amerika tif tsahaydamto finfinera
viafan oromon elsati metrbandi rajaka sujirtan Diyotan keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran walii galan jettutti jira. Partiin Kongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu achi keessa jirru tolchaniitiin himan nu achi keessa hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin uummata Affaarilleen walii galtee san keessa paartiin cuftii hin jirtuu jedhu. Mukhtar Jamaal paartii badhaadhina irraa yaada argateen erge kuna.
Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii. Tibba kana fulbaana 13 bara 2013 wali galtee ragahuu isaatu dubbatame wali galtee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan ummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagahaaf tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgisaa hanga eegamurraa kaaseetiniin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti wali galtee raga'amuu isaa wali galteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko koongirasii federaalistii oromoo yoo ta'u koongirasiin federaalistii oromoo ibsa baaseen bakka an hin jirree fi walii galtee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiniin jira durataan koongirasii federaalistii oromoo piroofeesar mararaa guddinaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessitootaaf beeksifnee turre jedhu.
Afrika Economic Commission jedhamutti erganne siyaasitti waani karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajin telefon akan berbacaan teman tu le, wara walaupun fikir tu teman tu le, malah Tony sekarang tu malah tesu fikir kami setimera. Bisa kerana semua tidak berani orang dahame akabiyati orang kudisani itu fawaya saja lu sana segorsen tu le.
Esen ini walaupun engkau gama-gamana akasmat sama tawni. Balad ina itu dah balam itu nih, walau malah tesisnya dah murati, hinar gamnes, himalat tesisnya sudah cunda.
Hinar gamnes, himalat tesisnya, sanu madura itu, dedebe, wara walau itu fitut himan tu. Nanti kan kita kau dapat cunda kadurat kisu, akademi aja lute simo kara ragoroni sakjero, bah makasa boromo tesis, makasa baram amaratis, himalat tesisuna terakota, ti amne rah kau dapat nu, himalat tesisu indende nu, jere jala mure. De beraja cukup.
Gama beratin ammo rakoni topya rako hakati male waligal tetim oromara kacetok kabatani tinin demu kofa mit jechu an kankeka da gesisan hogana sabkunamti parti saba affarifi walitikaba manamare parti le mormitota biyale sakantan obbo Musa Adami.
Bakar siyasi garo antinuba su falawali falawalo falawanda biyato barbatu da. Jadi ada seminggalat di waktu saya dengga, akamit ak galmagau dan tuan impihu. Dibiya karena dibi, of course rakoh itu isang kuna umani, rakon biya karena bah ini sa isam lama ni ratu pasuni dekamata. Effect ini sa tawaf sablamile biya kan kes jiran unda sani tu kawan te fani bufu. Isa jitu galis tetai isa ino. Hamat aja, usah tu ya, berbaca sahaja. Ini ada. Sering itu, orang magelat dia. Basically, riti isan jitu juru, sabar lama jitu juru. Kapanin sudah, fi uang garis tau malah.
Komile gama lama inu dia hati kanaf akademi nu kenan itu. Walau tak bafi kindesa, walau tak jimarit abile amarati fi oromo kantan, Dr. Dimanago argetu af iradet debine ya lulle itmil kauhin dan denny. Di makanan tiada kan nu kenan. Party. Badadina Itoophiyaa titti itti gaafataman dhimma paartilee siyaasaa fi waldaalee siviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru.
Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartileen kun socho'anitti uummattoonni hundinuu kaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka nurra kanaafis paartileen kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarratti illee bakka irraa rakkoo qabu heera mootummaa kun illee akka ilaalamu yaaduu yaada dhiyeessaa ejjennoo waliin akka ta'e wanti sirna darbeen daddabe yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanni daddabe yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee. Akan boleh rakun turunnya akan berlau, obah boleh rakun akan siapa umum ni kan jero kan ni kan ni rati boleh datang kan umum itu orang orang itu. Ofis itu, imota negatively warna gua ni rasa ofisat tu ofis, aku boleh datang ya tu ya sort of understanding yang itu juga kau kembali.
Dabbileen naannoo lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan waliigalteelee gurguddoo kanneen irra ga'uun dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaallama hundayyuu kan hammatetu rakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru maal jettu asirratti Dr. Alamuu?
Sirrida yaadichi sirrida waan yeroo dubbiin kun jiru qabamurraa waan yeroo sadii ilaallamale waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa hunduu hin galcha paartilee naannolee kana lamaan seenu socho'an qofaa miti dhimmi biyya kanaa dhimmi uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu. Hirmaachisa hammataa ta'uu qaba mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu inni sirri waliigaltee kanarratti taa'ee tokko keessaa tokko marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira.
Koongirasiin federaalistii Oromoo silumayyuu irrattillee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu. Irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedhee illee ibsa baatee jira. wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanniin irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamo.
Waliigalteen kun bubbulee jira baatii sadii afur dura walii gaggalame. Kaafaa'oon maali gafee akkamitti hafee ani kan hin beeku parsonaalii isaantu beeka. Garuummoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti hirmaatan Profeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti mijiruufne hafee maali shibbira jiraa yaadanii maal jedhee erbaan haa dabarsaa jettee jedhanii warri waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhagee jira. Kana alas wanneen an beeku jiru.
Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee Hoteela Shaaraatan Addisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiniin jira jedhamu kanaan qabxiilee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageennaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an bakkatti deebisaniitiin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'ellee ibsameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo naayilsaatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan gama kaaniin ammoo raadiyoon ahaduu FM 94.3 irraallee waanam caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irratti hir'isanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Masqal Baranaa haala Finfinnee addabaabaayii masqalaa tulfeessan. Ittaan tun bulchituu magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee illee masqalii fakkeenya tokkummaatiif waliin jireenyaati jette. Paatriyaarkiin amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasii fi abbootiin amantii isaanii illee erga waggaa geessanii dhiyeessanii jette. Haayidaantoo oduu nu ergiteen.
Ayyaan Daamotii bara kana of eeggannoo weerara vaayirasii koronaa bu'uura godhachuudhaan namoonni muraasni qofti bakka argamanitti kabajame. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee, ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo, ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee keessummoota ayyaana kanarratti hirmaatan keessaa yoo ta'an ministeeronni, dipiloomaatonnii fi keessummoonni waamicha taasisameefis irratti qooda fudhataniiru. Ayyaanicha kadhannaadhaan kan jalqabsiisan Paatriyaarkii Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaasidha. Ayyaanichi namoota muraasaan kan kabajame ta'us sirni kadhannaa fi ayyaanicha irratti sagantaaleen raawwataman hundumtuu karaa guutuu ta'een gaggeeffamaniiru. Ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa kan dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ayyaanni masqalaa tokkummaadha, jaalala, waliif yaaduu fi waliin jireenya jechuudhaan ibsaniiru. Bara kana ayyaanni masqalaa sababa weerara COVID-19 namoota muraasaan kabajamus ibsaniiru. Ayyaanni masqalaa guutuu Itoophiyaattis ta'ee akkasumas magaalaa keenyatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kan kabajamu baay'ee ayyaana adda ta'ee fi ayyaana tokkummaa miidhagina sablammootaa ayyaanota mul'isan keessaa isa tokkodha. Daamotiin masqalaa hambaa idilaa addunyaa ta'ee kan galmaa'ee fi ayyaana amantaaf hambaa Itoophiyaanotaa ta'uu caalaatti barootaniif calaqqee walitti dhufeenya uummattootaa tokkummaaf jaalalaa ta'ee kan mul'achaa ture ayyaana guddaadha. Ayyaanni masqalaa mallattoo fayyinaa kan michoomnaa fi araaraa ta'ee naannolee biyya keenyaa hedduu keessatti sirna ho'aadhaan kabajama. Ayyaana Daamotii masqalaa ilaalchisee bagattiin sin ga'e baga gammaddan yeroon jedhu qormaata dhala namaa addunyaa guutuu kan ta'e sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka duraanitti walitti qabamnee addabaabayitti baay'inaan kabajuu baannus yaadaan wal taanee kabajuudhaan hanga yeroon balaafamaa kun darbutti ayyaanota addabaabayitti kabajaman namoota muraasaan kabajnee vaayirasii kanarraa of eeggachuu qabna. Yeroon kun darbees walitti dhufnee bakka tokkotti walitti baay'annee yeroon itti kabajnu fagoo akka hin taanes nan amana. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniitiin ergaa dabarsaniin fannoo yeroo arginu hundaa jaalala waaqayyoo nuuf qabu kan itti yaadannudha. Fayyina, jaalala, nageenyaaf tokkummaadha fannoon kan inni mul'isu. Kanaaf kana hubachuun dirqamaa jechuudhaan ibsaniiru. Namoonni ayyaana kanarratti hirmaatanis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ayyaanni masqalaa sirna ho'aadhaan namoota hedduudhaan addabaabayitti ba'amee kan itti ayyaaneffatamudha. Haa ta'u malee bara kana sababa weerara vaayirasii koronaatiin ayyaanicha namoota muraasaan kabajuun dirqama ta'eera jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo naayilsaatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. American guyas odomi jatin dubat presidenti filat presidenti Trumpi fi Joe Biden itirat wal dorgom. Joe Biden duri tana presidenti Amerika ha Obama tur. Jarela chuyu bor Cleveland, Ohio ti televizyon itibe wane geribiya hujjatu hunduru hujjatcha bahanirat wal falm. Tabori waliin marro sadeeso televizyon rabbahani wal falm niyechu. Ohio ne kuta filanno presidentumma Amerika ti abdatan kese tok. Wadu Caroline Prusut, Cleveland, Ohio nuwergitetira jalanne nutin.
Olla Ohio tokko keessatti alaabaan Trump mallattoo siyaasaa kadura ta'eera. Deeggartoota Trump keessaa ka ta'an Dolores Gentle akka jedhanitti.
I debated whether to put it up or not because I was afraid my house might get shot at. And then I thought, you know what, I'm not living in fear.
Fanni summoo dhiisuu jechuun of keessatti falmaan ture. Sababiin isaas manni koo qiyyaafannaa jala seenuu malaa jechuun. Dhumarratti sodaadheen deemuu jedheen murteessee jetteetti. Garuu karaa gama keessa immoo deeggartuu Baayden kan walii wajjin waggaa 44 hiriyaa ta'an paatii Luut jirti. Paatiin akka jettutti.
Whoever is going to be in charge just needs to lead us and be nice and smart and democratic.
Kan aangoo qabatu eenyuyyuu nu gaggeessuu qaba. Nama gaarii beekaa. Demokraatawaa ta'uu qabaa jetteetti. Filannoo pirezidaantii keessatti Ohaayoon kutaa akkaan barbaachistuudha. Namni pirezidaantummaa dorgomee kutaa Ohaayoo keessatti tu hin injifatiin pirezidaantii ta'ee hin jiru. Tiraamp bara 2016 kutaa Ohaayoo keessatti qabxii 8 qofaan dorgomtuu isaanii caalan. Waggaa kana sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti qabxii xiqqoon adda addummaa qabu. Akka ollaatti yeroo tokko tokko immoo akka maatiitti adda addummaan ilaalchaa ni jira jedhan paatiin.
Half of my kids are Trump supporters, so we don't invite them over anymore. No. They can't come over until next year. So.
Ijoolleen koo hangi tokko Trumpiin deeggaru kanaaf ofitti waamu. Waa'ee siyaasaa hin dubbannu jennee walii gallee sanaan booda dhaabnee jedhan. Guutummaa United States keessatti deeggartoota Tiraampiif Baayden gidduutti falmii guddachuun maatiif rakkoo ta'eera. Waa'ee siyaasa Ameerikaa fi pireezidaantummaa kabarsiisan Proofeesar Joosef Waayit akka jedhanitti.
Republicans are more upset about the possibility of their child marrying a person of the same gender or who is transgender. Democrats.
Rippaabilikaanonni ijoolleen isaanii fuudhaaf heerumas saala wal fakkaataa qabaachuuf carraan jira jechuudhaan kana malees nama saala uumamaan argate jijjiiruutti mufatu. Demokiraatonni immoo yoo ijoolleen isaanii nama paartii rippaabilikaanii deeggaru waliin gaa'ila dhaabbatan isaan mufachiisaa jedhan. Deeggartuu Tiraamp kataate Dolores akka jettutti hiriyummaa deeggartuu Baayden paartii waliin qabdu siyaasaan olii jetteetti.
I like Trump. They like Biden. So what? One of them is going to win.
An Trumpin in jallat, isaan immoo Biden in jallatu. Kanaaf maal turuuf? Isaan kana keessaa tokko hinuma injifataa jetti. Falmii yeroo duraaf Trumpiif Biden kibxata borii kutaa Ohaayoo keessatti gaggeessuuf jiran ganda jarreen kun lameen jiraatan irraa fagoo miti.
Vice President Biden will presumably be trying to walk a fine line of some sort.
Baayden of eeggannoon kan dhiyaatu yoo ta'u garuu Tiraamp immoo gaarii fakkaatee akka hin dhiyaanne haga danda'ametti mala barbaachisuun gargaarama. Dhumarratti injifachuuf yaaluu malaa jedhaniiru. Falmiin lameen isaanii Cleveland keessatti gaggeessuuf jiran kun galmee dhuunfaa qaban waa'ee mana murtii muummichaa weerara vaayirasii koroonaa nageenya filannoo fi diinagdee irratti fuulleeffata. Mata dureen kan biraa immoo loogii haqaa. Kan biyyatti keessatti hokkaraa fi saamiinsa hordofsiise ta'a.
Taphataan taphatanii walitti dachaan naga jenne nagee ansoora lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti itti aanu.